Ilya Silas, KR Gina, DJ Lighter,
Jesse on this.
Silas, kuna vitu zijai tuacha. God stroke na mafans madem na shada. KR Gina, DR and Makuta waka. DJ Lighter wako rake kistim ya jabos. Niwekie mtu next mwenye tawabamba. KRG wanamwita motanga wei. Kanidam ajawai ya kungangania. Jogi wao anawatengeneza ngangia. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Nyandusa. Yanus.
Ana wanyandusa.
Nyandusa. Yanus.
Eh, hey, ni bebe, mimi wako baby. It's Friday, tena sema payday. Kibad man, kemba wako lady. Madam's move, tunazita ode. Linga linga ling, school bell a ring. The girl dem a fight for meeting. I meet it, me a give dem teaching. The bad girl dem a went for listening. Buyaka buyaka, ready wangu mnoma. Buyaka buyaka, I'm a suicide bomber. Buyaka buyaka, we me shika vinoma. Buyaka buyaka, bad man, let a light
up. You wait here, mtu next when you tawa bamba. Shell kid, wana mwita motangaria. Kanidam, aje waiye kungangania. Jogi wao, ana watengene zangalia. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Nyandusa.
Nyandusa. Ana wanyandusa.
Nyandusa.
Silas kuna vitu zijai tuacha. God stroke na mafans madem na shada. KRG na DR and Malkuta waka. DJ Lighter wako rake kistim ya jabos. Niwekie mtu next mwenye tawabamba. Masilva wanamwita motangaria. Kanidam ajawaiye kungangania. Jogi wao anawatengeneza ngangia. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Nyandusa.
Nyandusa. Ana wanyandusa.
Kejani na mroro jongo. Nakanguza pongi kana pandisa gajoto. Nakipandisha uhoni na kanyuka mboko. Minarumi aturika juliza koni koto. Minanyandusa kakitu kana toka joto. Na denderu wahu ni itadeno master. Nikateka nikasese kapanguza dasta.
Niwekie mtu next mwenye tawabamba. Lexi yang wanamwita motangaria. Kanidam ajawaiye kungangania. Jogi wao anawatengeneza ngangia. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Ndiyo zao sima sasa. Haga yake imegwama na ningora. Chari yake anatishana na ngoa. Ako swaro na karungo kamengoa. Nika penga kana toka kikohoa. Na kichwa ekturausha kana poa.